Sithanda ukudumisa iNkosi ngokucula. 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 Sithanda ukudumisa iNkosi ngokucula.
Sithanda ukudumisa iNkosi ngokucula.